madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sanadkan u taagan in mar labaad xilka loo doorto ayaa u xushay madaxweyne ku xigeenkiisa Mike Pence inuu mar labaad ku weheliyo tartanka madaxtinimada. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ku eegaya taariikhda iyo waxqabadka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay in Mike Pence uu tartanka doorashada ku wehelin doono madaxweyne Donald Trump, Pence oo hore u ahaa gudoomiyaha gobolka Indiana waxa uu ahaa taageero firfircoon tan iyo xilligaas.
Donald Trump gets it and he understands the American people.
Donald Trump waa uu yaqaanaa shaqada, si wanaagsan ayuu u fahmaa rabitaanka shacabka Mareykanka.
Sida ay qaar ka mid ah xeelereyaasha taariikhdu sheegayaan, Mike Pence waxa uu kaalin adag kaga jiray hoggaanka Mareykanka isagoo lafdhabar u ahaa maamulka madaxweyne Trump, sida uu sharaxayo Joel Goldstein oo ka tirsan jaamacadda San Luis ee dalka Mareykanka.
Advised him, he's worked with Congress, been sort of a legislative liaison, he's taken diplomatic trips.
Wuxuu madaxweynaha u ahaa la taliye, waxa uu ka shaqeeyay isku xirka sharci dejiyeyaasha Kongreska, waxa uu u baxay safarro diblomaasiya.
Markii uu dilaacay fayraska COVID-19 ee uu dalka Mareykanka ku faafay dabayaaqadii bishii January, waxa uu madaxweyne ku-xigeenku Mike Pence hoggaamiyey guddidii aqalka cad uu u xilsaaray la dagaalanka COVID-19 isaga oo mararka qaar u jilib dhigay meelmarinta go'aamada adag ee muranka dhalin kara.
We think we can safely reopen schools. The risk to children is very low.
Waxayna la tahay in dugsiyada la furi karo sababta oo ah waxa aad u yar halista soo gaari karta caruurta.
Taariikhda Mareykanka inta badan, madaxweyne ku-xigeenadu ma lahaan jirin kaalin muuqata, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo Lyndon Johnson oo ku-xigeen u ahaa madaxweyne John Kennedy oo hadeeyey kaalintii ku-xigeenkiisa iyada oo dadku isha ku hayeen madaxweyne Kennedy. Laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in muddooyinkan dambe ay arrimuhu isbeddel ku yimaadeen, sida uu sheegay Joel Goldstein oo ah khabiir wax ka qora taariikhda madaxweyne ku-xigeenada Mareykanka.
The vice presidency, I think, really changed beginning with the Carter Mondale administration, where the vice president became an across the board advisor and troubleshooter for the president, and that basic pattern.
Jagada madaxweyne ku-xigeenka sida ay aniga ila tahay waxa isbeddeshay markii uu talada hayay Carter, markaasi oo uu madaxweyne ku-xigeenku noqday la taliye xal u ahlaa arrimaha isku murugsan. Talaabadaasi oo ay raaceen madaxdii iyaga ka dambeysay ee xilka kala wareegtay.
Dad badan ayaa u arki jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore Dick Cheney inuu isagu ahaa awooddii riixaysay madaxweynihiisii George W. Bush, gaar ahaan arrimaha dibadda iyo amniga qaranka. Khubarada qaar ayaa u arka in madaxweyne Donald Trump uu xushay qofka uu arko in uu la shaqayn karo, sida uu sharaxayo Reb Brownwell oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
I think it's pretty clear that Donald Trump didn't want a Dick Cheney as vice president. He didn't, you know, you get the vice president that you want and assign him the task that you want, and Trump clearly didn't want someone.
Waxay ila tahay in ay iska caddahay in aanu madaxweyne Donald Trump xilka ku xigeenka u dhiiban karin qof la mid ah Dick Cheney, sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay in uu xusho cidda uu rabo una dhiibto howlaha uu rabo, mana rabo qof awooda iyo talooyinka qaar ku qabsada.
Mike Pence oo haysta madhabta evangelikanka ee diinta masiixiga, waxa uu madaxweyne Trump u sahlay in uu taageero uga helo dadka muxaafidka ah ee diinta kristanka aaminsan. Sidoo kale waxa uu taageeray siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga. Pence ayaa ku garab istaagay madaxweyne Trump magacaabistii uu maxkamadda sare ee Mareykanka u magacaabay garsoorayaal muxaafid ah. Waxa uu sidoo kale mowqif adag ka istaagay arrimaha Ruushka. Pence ayaa marar dhif ah ka gaabsaday inuu taageero go'aamo ka soo baxay aqalka cad, isagoo ka gaabsaday afiskii uu Trump u fidiyey senator hore oo ka soo jeeda Alabama oo lagu magacaabo Roy Moore oo loo haystay faraxumayn. Laakiin khubarada qaar ayaa u arka in Mike Pence aanu wax badan oo lagu xasuusto sameynin intii uu xilka hayay, sida uu faahfaahinayo Joel Goldstein oo ka faallooda taariikhda.
I don't see him as being as distinguished or as impressive as most of the other.
Anigu uma arko inuu qabtay shaqo la yaab leh oo muuqata oo u dhiganta kuwii ay soo qabteen madaxweyne ku-xigeenadii ka horeeyay ee labada xisbiba ka soo jeeday.
Kiin dhinac kale, khubaro kale ayaa iyagu u arka in Mike Pence uu kaalin ka qaatay soo saaridda ciidamadii federaalka ahaa ee loogu talagalay ka hortagga banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay Portland, kuwaasi oo saraakiisha gobolku ay sheegeen in joogitaankoodu xaalada sii muujinayo. Ugu dambeyntii, waxaa la isweydiinayaa kaalinta uu ka qaadan karo مايك بنس دورشدا سو سوتا او اي دد بدن واركان ان اي تحي افتي ددوينه او لو قاديو سياسه مدحوينه ترامب او دلكا كوسو مامولاي
mahadsanid xuseen baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay dagaysiil waxa naga xusuusinay in maalinta bari aan idii soo gudbin doono taariikhda Kamala Harris oo ah gabadha uu Joe Biden u soo xushay inay noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga
VOA